natena muri zombishi awambiriki na arafshikikiwe habari za usariti unanyichiti ajina marafiki naona natena muri zombishi awambiriki na arafshikikiwe habari za usariti unanyichiti ajina marafiki naona Obasi, mina benda bendezo, zo ulize, mina baga amwezio, mbire lako, mina benda bendezo, zo ulize, mina baga amwezio, basi we dada, ananchanganya changanya, ananchanganya changanya, ananchanganya changanya, si. Mie kwako na force no mana uri nenda resi so mchezo bwana Sacha nini kire kwako agina mana Mitaka chavungu mama kwangu inama Mina, mina mzuka bwana hey. Natena uri zombishi Awambiriki na wara mshikiki Habari za usariti Unanichiti adina marafiki naona
Natena urivumbishi, awambiriki na wara ushikiki Habari za usariti, nani chiti ya dugwa marafiki naona
Nanu nakuruga makorona, miniri mstiri ya giraraga na koruma Yanya nanona sasa sinamana, mira mashuga za gemi ya nanitukana
Kitambori mpa moyo,
mwanzo, kopiga danadana kaniacha
Kaniona poyoyo,
mtambo, kisa kwa penzi lake nilidata
Santo nini nkome mtoto wa mwezio Nisha choshwa virio kutuwa kulizana Zafresha za nini moyo kuenda mbio Afi mtoto wa sikio ata nikisema Sikasha juwa na mpenda domana Ananiriza yo 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 Aminyacha soremba inamana Anipende ayo ayo ayo
Natena urivumbishi Wambiriki na ushikiki Habari za usariti Nani chiti ya jibwa marafiki na wena
International gang Nani Nakwenda kafon 7 Fuu Meneja Badroso Nani
Si Kusa sijamoka kwenye bi Mindo kidani Bulula wabegani Wataftaji Dubai Fredi wani Meneja kibotire Izopa msafi Si Si
UBT Records